wattu 10 heures gonde mudum ali to muta bari lana mudum o wanda fe ukuyam sa awgal nyeloma o lataaki saguma ko o do awo mbaro wo dubbi tepande juy metta ba sanne famdugol alqadara libbi le moyongo
kunu angu mesega
arande mi de bawno awde libbi ko yottoto kiloji noga e juy ele tipagol kobaji amem le ndiyam dam no water tam ga hande ka do yuyi falaabe faymi keba libbi ko mi gattata e mafe amem wona ko niwi do sabi ndiyam dam ko yuyi no wordi non mi de jogi chadal kewde
gidali kewdi fewti e mayo senegal ngongo le ngalduro kay dande mayo fuf latika nokku do nyamaji njupete mudum dum do fuf no holta alhaali di do gidali di madame dumbiya kadija touré woni horejo fedde musu seko dental rewbe technique kumul bangal haybugul hawalu ko memi hala bononda fewde e mayo ngo
ko naru bangal tundi gondi e mayo ngo hoka kabaru mudum fuddi waytaade seeda ga yimbe ana heddori faham e taguji mu en bondi kay do nyalamo hande o liddi nyande fukuri fandude le lumoji di region o arande goriaji kewdi wonno e le mudum ngadi fudi njori hande
to kay tourne alhaali mayo senegal ngo na wimbi sanne serusiji kumni di haybugul hawaluji kettana mamadou konate horejo gollude humanide hawaluji to kay tourne
si le sab
so jarindi kana heddi jippade le mayo ngo dano ndiyan da hore bebi falaaba no dum wordi le nyalamo hande o kana holta wiide nyaloma ana jabbo warde mo mayo ngo ka hala mudum halta ki kasen fi
hono go sukula dum jogi horejo zofure region litna kulal idrissa mayga wuitike gidali wongo fewde mayo ngo bilingo itugol damaji
mayo ngo ana wundi fewde gidali kewdi sabi himbel itobe kangi ana gollira do majjam dragi ngaji mu en mayo falamne ngo ndiya mudam yori nukul yogaji fala sabi endo himbel tewtobe kangi be si produit ngaji fu e be nawtoro le mayo ngo be jupata
son diversi dans ce fleuve
fewde ka do titalla gollira region honide chenam wadi noddango imadara babotobe yalla hebudi sanne mayongo den hadde bunondaji chatudi